A toto Moto moto A toto
Oh, it's basement.
Toto minibana kwenye chocho
A toto
Sama soti kwenye godoro Kiuno falipupa yani ndombolo
A toto
Ni kuchape na mkongo jo Nidare nidare yani kotera Nilishe vitamu kabla sialala Kizamisha ndani ndo bala Ni moto kwa moto yani moto fire Inama kichwe kusechini Bendu kakajini Megusa maini Inama kichwe kusechini Bendu kakajini Megusa maini Kane vuruga haka katoto Kamoto moto Lidhani kadogo Kumbe ni moto Wezenu vituko Yani soko moko Akachezi kimoko
Chumbani
ni moto
Ay, nika petit ka legit Na nifiga kako fit Chore saba nita hit Sita sita why cheat Tano tena to repeat Forever nita kutreat Threesome ni mimi wewe na shit Tumbili yangu neza test 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 Inafika gadi kwa chest 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 Na we ni mkali ya tau chest chest Ni mara moja vile unameze na ni mess mess Ni kupeleke kwa vera usaidike Atinde ukidunga dera zitingike Pitie kwa kina nadi ukamulike First born wetu atakuwa mrembo wa kike Akiwa live
Haka katoto
Atoto
Kamoto moto
Moto moto
Lidhani kadogo
Atoto
Kumbe ni moto
Yoto
Wenzenu vituko
Atoto
Yani soko moko
Moto moto
Akachezi kimoko
Atoto
Chumbani ni moto
Wako sina say Tuende paka chei Iwe ileto na vyo nipa nipoke Tuende to the left Tuende to the right Unavyo nyonga nyonga we ni cheze Mwaga maji tuwe tipsi kidogo Nikula mbea dufil kwa kisogo Mambo ni risi yondoto Back up ya bumper my baby golo Zime tushika walai Kana bambika na mziki meshike meshika walai Oh Lord Oh your hips don't lie Unanipandishe joto katoto liumbo kaumika walai Basi inama kichwe guse chini Bendu kaka chini Megusa maini Inama kichwe guse chini Bendu kaka chini Megusa maini
Kani buruga haka katoto Kamoto moto Lidhani kadogo Kumbe ni moto Zenu vituko Yani soko moko Akachezi kimoko Chumbani ni moto
Yoto
Genie X66